sina mwingine, sina mwingine,
sina mwingine.
You said you were there, saw you stop and stare, thought you're my lady. Same minute you put your hands right there, close your eyes and swear, baby I love you. What's left of me, clearly cannot think. I'll be alone from this day now on. What's left of me, afraid to say you are still my babe, my only lady. God only knows what we've been through, 'cause you're still my boo, my one and only. What's left of me, clearly cannot think. I'll be alone from this day now on. What's left of
moja, life so bla, na shukuru janikataki sa mtoto kita, nyumba nayo ka, aso nyingi bala, marafiki wanauliza linu takuja kita. Weni msafi, muli mpaka tabia, ndi kupata kwa manati, ngumu kukuchezea, unajitambua, wanakuwinda wakupati. Pia najua kuwa nawe ni bahati, sura yako nzuri, nimeichora yetu, najali mawazo na hisia zako. Napenda wewe pamoja na ndugu zako, kwenye lana matabiko na kupa nilicho nacho. Sante mrembo kwa ucheshi, wakija ndugu menipenda kwenye shida mpaka leo nina keshi. Siku wangushi na kupenda paka basi, tupate baraka na sala safi kwa wazazi.
Should have taken the time to believe me, sit down.